TheTeamSafi.com.
The Bad Game.
Shabalas.
Bulo napenda kuongwa. Ia leo. Tusha usa mifagio tufagirie nani. Ongeza kuku kidogo tumwete begani. Tusha usa mifagio tufagirie nani. Ongeza kuku kidogo tumwete begani. Basi tunaondoka nae. Tunaondoka matrisi tunaondoka nae. Tunaondoka wauni tunaondoka nae. Tunaondoka masela.
Salut. Shabalas.
Okay, you're speaking the pidgin nowadays.
Who are you?
Big bro. Right name? A Cubes.
Who
are you, by the way? I'm here. You cross me, bro. I'm talking language.
Download kupitia TheTeamSafi.com kupata nyimbo mpya.